We've got a man of a moment on the line, and that is Thandeni SK. Welcome to the Rise FM Tribute. Congratulations, Siyabonga Savuetu, Ubambe, a record of the year. Pilile kakhulu bafo siphilile nansi indaba laphiyana ngithi ngiyabukela ngithi uMthandeni uzokhuphuka e-stage ayomukela isicoco sakhe laphiyana kuthiwa hayi manje siyaxolisa uMthandeni ke kubuka uphi bafo on a big night like this especially for you.
No bengingeka ngithi manje mina nginelisa amawele bengidingeka ngidingeka all over benginama gig ayi-4 this weekend. So I'm a kicking now at the KZN, but then they call a Johannesburg. I'm award at Johannesburg. So Nathan Shela Uti Umasondo, Umasondo, you know the Mugela Award. My wins are each other because Mugela Matrofila or Mugela Suaz, which you all go humble and jar.
Yes,
you understand. Ngathi yekho ngathi ngikokoroshe ngihambe nomfazi kufaniselani lapha nange-ajayi siyomukela i-trophy. So ukuthi nje angazi noma ngihliwe because lapha bengiphathwe ney'nqalabutho omaphorisa okaza o-china zinkabi zezwe laphana o-Big Zulu no-Java nama-artist nje e-Africa nje. So ibingencane leya nto awukwazi-ke ukuthi ungavele ukhese nje ukuthi uzowina entweni esuke inkulu kangaka. So konke okwenzekile kube umbuka kaNkulunkulu.
Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu enkulu ku-music industry South Africa especially nje ukuthi kuwine umculo kaMaskandi. Uzizwa kanjani ukuthi uMaskandi nangethatha i-record of the year? I can't even remember when was the last time uMaskandi ayithatha lento. Uzizwa kanjani?
Ngijabule kakhulu ukuthi ngigqethe i-record and ngiyadeserve ukuthi ngibreke i-record because umusic wami mnandi and ngempela nabantu bayangithanda. So ngiyajabula ukuthi i-achievement yami iyalingana nothando abantu abangithanda ngalo futhi iyalingana nendlela engiyimisela ngayo uma ngenza umsebenzi esitudio ngenzela abantu ngizobakhiphela ama-hit njengabo-Bushi ophishiphisejezini njalo mfowethu ama-result la okusebenza kanzima.
Lovely stuff, lovely stuff. Ngiya ngabona endenye video la uBig Zulu ethi uyokhuluma a respond kuwena kutheni ngathi konto nawe ubuyikhulumile. Kwenzakalani sisempumalanga siyazi lento. Kwenzakalani bafunga sinikeza isithombe mhlawumbe.
Hayi uBadlane ngicabanga ukuthi I think kungenzeka ukuthi uBadlane lune stress sayo le award because nalo beliyibhekile phela uyabona le award ye-record of the year ngoba bebekhona lapha njengey'nkazi beze. So I think uma ningayitholi lube naba nayo nje leyo nto ukuthi eyi ungcono libhodle ngithathe kanjalo nje because uBadlane ngilikhonzile akekho umuntu ongazi futhi nginakho nanokuthi ngilincokolise ngilidlalise uyunderstand. So I think nje lu-frustrated uBadlane angiboni ukuthi ikhona some stories ngabo yabona. So nje hayi ngibukile u-life wakhona kodwa ngibuka ngona back bengihambe ngihlangana nawo nje uziqhephu bantu ma bengithumelela bengifokazela kuWhatsApp.
Ubudlelwane benu bunjani khona manje?
Ayikho nje into ethi ngaphandle kokuthi uBig Zulu uyigrazo uyabona ney'nwele zakhe ey'nkulu engakanyiwe ayikho nje into esiyayitheni yabo just iyaphila nje semhlabeni kumnandi nje ngokumazi kwami nje igrazo mfowethu naye ihlanganiselayo yabo and iyaba nenhlanhla yokuthi ugcine usulibe ne-brand kaBig Zulu. So ngiyayihlonipha kakhulu i-brand yayo okunye nokunye ngicela nje ukungaphawuli because ayikho into especial kangako noma i-serious kangako nginayo noma i-anger enginayo uyabona lokuthi uhamba kahle uNkulunkulu ungibothisile so uNkulunkulu mayingibothisa kanje nami ngicela ukuselebrate bafuthi ibothiso zami yabo
yeah Ngiyakuzwa bafo. Congratulations. Rise of FM says congratulations to you. Siyakubongisa mfowethu. Tako siyabona ukuthi uthatha isikhashana xoxisane nathi, yeah?
Rise of FM ngiyabonga kakhulu nabalaleli nabaphulaphuli. Ngisho njalo ngesiXhosa. Abalaleli be Rise FM, then kube ngilaleli Rise FM. Rise FM sengenama interview amaningi ngiba khona. Njalo uma ngibreak ama record amahle. Rise FM yangifonela ngiyibongela kakhulu ngalokho. Ngicela ningadinwa yimina. Ngicela nganza kwethu ngikhokhele njalo nibambisane nami. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabathanda abalaleli beRise FM. Ngiyanithanda abasakazi. Ngiyawuthanda nawo umsakazi Rise FM uqobo. Udlala irole enkulu ekuthenini ibrand kaMthandeni SK ikhule every day. Thank you very much.
Tako mfowethu. Ube nosuku oluhle. Shap shap. Hey Tara, uMthandeni SK owine I record of the year ku the Summer Awards 30. That's Summer 30 that took place just this past weekend. Shout out to him, man. Congratulations. Banento banopikzulu. Banento ethizeni.